MindyaChoice.com.ng. Tikhangela umvuzo wam, hamba nesipu sam, hamba nekiya lam, fake nebitso lam. Umvulo nhlohla ibhatyi, pinkies phansi kwekawusi, tristan kangwebhanti, yajima ntweli kasi. Suziphambanisa out, ziphi iwe uyantyala, iintyatyambo zam ziyazala, iphile mali indala. Suziphambanisa out, ziphi iwe uyantyala, iintyatyambo zam ziyazala, iphile mali indala. Shubush bandi yenza njani, dadidi zamphezu kweqanda, khashi umntu wakho sibone, awunazo nethuzo mganga. Iphile mali indala, kuphe lo senti mdaka, zayiqikixa ngezandla, qhekeza yonke phaka. Izilwanyane zamazingene zonke mphethi big five kule ngqaza, ngalwam bebomvu khupha amaphepha rhalela ukhethi ikhala. Ndasithoba ukhule ngeblazer, andingawoli amajito odlala, ndina amafleha amade themba mna lewe izotsala. Andihambi ndoda ndakhatshwa, tshabalala ndiyakhaba. We used to go to war and shit, ingathi nonke niyathamba. Had to lay low ndanaba, intliziyo ineqhaka. Ndiza kuvulela xa ndithanda, ziphi izinto vula ndizoyilanda. Unayo, unayo, unayo. Ngela umvuzo wam, hamba nesipu sam, hamba nekiya lam, fake nebitso lam. Umvulo nhlohla ibhatyi, pinkies phansi kwekawusi, tristan kangwebhanti, yajima ntweli kasi. Suziphambanisa out, ziphi iwe uyantyala, iintyatyambo zam ziyazala, iphile mali indala. Suziphambanisa out, ziphi iwe uyantyala, iintyatyambo zam ziyazala.